Ma utwinzi zwinzi zwa woga nwemba Ma utwinzi zwinzi zwa woga nwemba
Safila lema imzusha Tosa motona
Ma utwinzi zwinzi zwa woga nwemba
Tosa motona
Mau twinsies or winsies or woven with
us.
Mau twinsies or winsies or woven with
us. Mau twinsies or winsies or woven with us.
Mau twinsies, winsies or woven with us. Umfana wenza nesikhashi sami Ubona ukuthi zimina Umfana wenza nesikhashi Ubona ukuthi zimina
Sama buele bien la dicha mucho cansezo. Bela mina ngikuze ncala lelose sfoy wonke umuntu obekho abantu oqhabisa uyalifuna naye kuse nginabitheka mina. Imbona ndlangana ukuze mathaba semancamba intela sheshi yathi. Hey benzani labo kuwe lapho badlalela ijozini. Ngibathe ngabadlalami lo nyaka abafana abadala hayi khona liyavutha be be. Ejustini ngikhethe manje ufotha wala ngimthatha phansi ebhekwini. Libomi ifuna cofa cofa liyadela. Liyadela khohlwa. Kanti la ivilaji lukhona usheshe uvuka mbuthuka. Ngimlandele wash. Awu wayizuma fokazuma mani hey wayizuma mani. Bathi uma ngingakuzwa umfokazuma into lezehlehle ibhilele kakoni nale bathi uma kude. Kathethi njani. Yes, kalawo shawo bathula isiginci neswa. Walili lokho kufuka nendlala. Hey, lo shabsha baphelile manje emfuleni. Ukaphatha ukuthi utaza amashinga kwasekhosi sijole. Yase jama ngajosi phakathi kwezinto zonke zifuna zethu kwalobe. Lemshuwa zini?